Yang mama
Zwap.com
keren. Wah muagi Uchali muombaji ni bega
nipe.
Hana ata shame kwa umati
nipe.
Ananifata kila mahali ati
nipe.
Sina amani kila sana taka nimpe. Uchali muombaji ni bega
nipe.
Hana ata shame kwa umati
nipe.
Ananifata kila mahali ati
nipe.
Sina amani kila sana taka nimpe. Jikoni
nipe.
Kwa bafu
nipe.
Popote ananipata anataka nimpe. Kwa kiti
nipe.
Kwa gari
nipe.
Yani toki nicheki anataka kunipe. Ai ataka naipenda hini sana my friend. Kila saa unaitaka si utanipatia dent. Yani anataka pewe kila siku mara 10. Akiendelea hivi naona kijipigisha chain. Ni torture I'm say, give me some space. I need a break, naona ukinivunja rex. Ananishangaza juu venye napenda tamtam. Ama natumia viagra kupata mahanja. Joki nicheki anatizi baby come give some. After daka tano na not this time.
Jikoni
nipe.
Kwa bafu
nipe. Popote ananipata anataka ni Uchali muombaji ni bega
nipe.
Hana ata shame kwa umati
nipe.
Ananifata kila mahali ati
nipe.
Sina amani kila sana taka nimpe. Uchali muombaji ni bega
nipe.
Hana ata shame kwa umati
nipe.
Ananifata kila mahali ati
nipe.
Sina amani kila sana taka nimpe. Nipeleke pole pole nipeleke slow. Acha kuniendesha kagari ya mogoka joe. Badala ya kuongeza mapenzi niongeze tu do. Nichape stroke za pesa kauna dai kunieka close. Kahata tulia tahamia kwa bestie. Kwake ni better juu anajua kuni treat. Tena au nibembeleza sana yeni simp. Noma ni mimi juu mi upenda machali gwiji. Yani physically fit anaeza ninu waka gym. Huyu mwenye wezi simp alafu amebeba mainch. Lakini asiombe sana tena kila saa
nipe.
Sari bana utafanya ni tafte mze. Uchali muombaji ni bega
nipe.
Hana ata shame kwa umati
nipe.
Ananifata kila mahali ati
nipe.
Sina amani kila sana taka nimpe. Uchali muombaji ni bega
nipe.
Hana ata shame kwa umati
nipe.
Ananifata kila mahali ati
nipe.
Sina amani kila sana taka nimpe.
Jikoni
nipe.
Kwa bafu
nipe. Popote ananipata anataka nimpe. Kwa kiti
nipe.
Kwa gari
nipe.
Yani toki nicheki anataka kunibeng.